Ya nananga jipya kabo waidi velosa. Nampenda ila basi na isini shankosa. Alena ya nanote mikapuku kantosa. Natamani ata pesa ya nizinge kwa majani. Nizichume ni muonge ata akitaka milioni masikini. Kwa jili yake minakosa amani. Taswira yake najirudia. Nishatuma mashoga shakesha kwa waganga bado inashindikana. Nishajaribu kutangaza wajue nampenda binu zote zimegoma. Shafo sirodi kukaba ili apale mchumba wenda nitakuwa wamana. Nishatafuta sana mavumba shakinda nishaponda posti shalala sana. Anayenipaga mawazo eti anayenipandisha gabipi anayenipaga mawazo eti
showcase, yes, me nampenda dish dish, yeah, naipenda kish kish, yes, 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 yeah, yeah, ndo chanzo, ndale nipanga mawazo, le sababisha kipazo, oyo nikaanza mwanzo, sema kitu nilo nanga tu before, sali chukulia poa, savi no nanda nafajiri ya show, is it come, is it go, suli sema wanapenda mabi show, sulisema siku pati unitaki umenichoka. Umepata danga jipya linamiliki verosa. Mahaba niteketeze ni uo fanye kunikosa. Kati nilipanga mwezi wa pili nijetoa posa. Nimeshukuru kukua kujua fungu la kukosa.